scratches on the beat.
On the thing. Una time life uneza kukaza spana. Katua bakora na ikakuchapa mchana. Kushoto kulia kote kikaumana. Zika kutosha minguo zilo kubana. Usubiri, una mambo twita bamba. Kumbuki sikuile mambo zili kwa kirambas. Kipindi kile hela na vudwa na kamba. Kati sahi, kila mbuga tunachanja. Sikiza, tatizo napenda sana kulalamika. Katua Mungu ndo sahia cha kuharakisha. Ijui kwa nini mechelewa, elewa. Ukiona yule amepewa bunga na yako itafika. Ilu sichanganye njia usipote. Ishi wewe na usijikompe. Zidisha sala kuliko go complain. Jua Mungu hana mchezo so don't play. Let's pray.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Funga chali. Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Usulizeti kwa nini mbona sipewi.
Fungia.
Maisha jisi yelewi. Kajumba na kagari mbona sipewi.
Tulia.
Ipo siku wajumba watatesa. Kajumba na kagari uziba kama baresa. Ipo siku wajumba watatesa. Kajumba na kagari uziba kama baresa.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Funga chali. Mwamini Mungu afu funga chali yangu.
Visa vingi vilianza mapema sana. Wakati lawama mingi kabla wakati wa Bwana. Kipinda mbacho pande za watu soke. Kipinda mbacho bili za tozi kupe. Kipinda mbacho adwenyotu walipanda bendo. Kipinda mbacho hata simu zeto wapoke. Relax my cousin. Mezea na maji. Simshazi sana unanimalizia chaji. Oh my God, we're in heaven. He's on the way to zao. Kipindi hatuna passion ila na
Jim and Rock.
Sisemi, mamba goody goody. Na meza sisemi. Oh bloody. Tuliza kuna king of king. Wakati wa stress na mashida mingi mingi. Mwamini Mungu alafu funga dingi.
Mwamini Mungu alafu funga dingi.
Mwamini Mungu afu funga chali yangu. Funga chali. Mwamini Mungu afu funga chali yangu.
It's on the mix.